wakumelo ngishelo uthina uyangalela uthand kunikuwa uhlele ngothando lwami. Wakumelo ngishelo uthina uhlale inganuka uthand. Wakumelo ngishelo uthina uyangalela uthand kunikuwa uhlele ngothando lwami. Sixabana kaningi sijabule kaningi sihlale sixabana nawe, ayikho injabulo kulolu thando lwethu. Sixabana kaningi sijabule kaningi sihlale sikwephana nawe, ayikho injabulo kulolu thando lwethu.
Ngelinye ilanga siyobuka sijule ngenxa yomjuluko.